I'm loco now with music, baby. Nishani shani vanila yangu kola kola. Una uzuri wa shakila na urembo lotia pola. Siwe kisa ni kabila mwenzako kanyona kora. Nagizani we tasira nishati wendo wangu sola. Sitamani kulewa nifute kwa kulifike. Usiwe kama ngekewa na kuita naomba uitike. Sitamani kulewa nifute kwa kulifike. Usiwe kama ngekewa. Single dikesho ata useme no sasa. We kwangu special na penda unavyo smile. Na misi koko kola kola, kola kola my sweet. Kola kola, kola kola my love. Kulikosa kwangu jinai. Wendo Facebook, wendo Twitter. Yangu suti, wendo my tie. Mina kuita kola itika. Wini mila kwangu masai. Misi kwa chima mafrika. Sitamani kulewa nifute kwa kulifike. Usiwe kama ngekewa na kuita naomba uchike. Sitamani kulewa nifute kwa kulifike. Usiwe kama ngekewa na kuita naomba uchike. Ata useme no sasa.
No sa.
We kwangu special. Napenda unavyo smile.
Napenda
single dikesho. Ata useme no sasa.
No sa.
We kwangu special. Napenda unavyo smile. Na misi koko. Kola kola. Kola kola my sweet. Kola kola. Kola kola my love.